Alo.
Alo.
Ono kweno nyabangambi aliwo. Alo.
Alo.
This is a classic one. Make one alongside kids when I can combination and allow feeling. Go so. Sing it out.
This is the story for Kenzo Miki Whiny. Tony Ho's in a body in a feeling. This is the story for Kenzo Miki Whiny. Tony Ho's in a body.
Sijukira olunaku lwe yagenda n'ebigambo bye yakozesa ng'agenda. Yali muntu mulamu nnyo nga yegonza. Yagendako mukyalo kulaba ku bakadde, nesigala nga nnina kumbe nga nnimba. Nakozesa n'erinnya lya Katonda, mazima osanyisa otya erinnya ly'omutonzi, kuba yalayira ti mu mazima ga Katonda
mukulu.
Baby girl, come closer, so